Sangano, karibu kiti mtoto, chumvi nitakutilia hupa. Wewe tayari ukasahau sheria ya kutokula kwa jirani. Mama upande mwingi, anashindwa umeenda wapi. Kuja kukutafuta, anakupata na kipande cha chapati. Utafuna po, unatafakari kichapo. Kilicho mbele yako, unaomba msamaha.
Nisamehe, mara
nisamehe mimi.
Kujiamini kwake mwenyezi
first day I met you, sijawahi lala ja, umenishughulikia. From the first day I met you, sijalala na kiu, umekuwa maji ya uzima. From the first day I met you, sijapigwa na baridi, blanketi umenipa. First day I met you, umenipenda na mambo yangu mengi.
Ulinipenda kwanza, kabla nikujue. Ulinipenda kwanza, kabla nikupende. Nilipokujua, hapo nikatambua, milele nitakuinua. Pendo la kishua, na minamua, nitakupenda pia.
It is just a way to show how much I love you.
Njia ya kusema, jinsi mimi ninavyokupenda.
It is just a way to show how much I love you.
Njia ya kusema, jinsi mimi ninavyokupenda. Kizuizi maishani, adui wewe, wataka nikose mimi taji ya uzima. Adui wewe, ulishindwa miaka iliyopita. Alivani aliposema yamekwisha.
Elohi, Elohi, lama sabaki dhambi. Mawe walitupa, mate kukutemea pia. Mwakika damu ulivuja ili nipate uzima, uzima.
It is just a way to show how much I love you.
Njia ya kusema, jinsi chipata amevara suti na tai kali, ameamuka anaenda kutafuta na shilingi, na kumbe mbele majaribu na mipango mikali mikali
mikali mikali.
Alirejea kama ana kitu mfukoni, akaangaliwa na uzuni na watoto wake. Kawaimbia wimbo na kuwaimiza Mungu yuko. Wamechimba shimo niingie,
utaingia
wewe. Wameweka mitego nipitie,
sitaingia wewe.
Tegua, tegua,
mitego wano niweke.
Pangua, pangua,
mipango wano nipangia.
Najua una nguvu ya kupangua. Mitego ile imewekwa ili niaibike. Baba najua una nguvu mwingi, anaweka imani kwako. Natazama bingu na kuona, natazama bingu na kuona. Natazama bingu na kuona,
Baba Yusufu.
Natazama bingu na kuona. Wamechimba shimo
niingie,
wameweka mitego nipitie.
Kuna kule ninge kufuata wewe mokozi. kubadiri mapampas Kiretiviti pampas Unge kuja once unge ni tenda Singari complain Unge kuja once unge ni tenda Singari complain Kama msamaha unge kuwa ni bidhaa Kina wili tunge kosa raa Umenipenda mimi Nilikosea ukanipenda Ukanikosoa ukaniita mwana Sasa mimi nimekuwa wako tena Pipito lali nimekumisi sana Kupenda ndo nataka kufanya Pipi mwenyezi nimekumisi sana Rani gorisa Oh my daddy nimekumisi sana Kupenda ndo nataka kufanya Oh my daddy nimekumisi sana Rani gorisa
Niyo sema Wananipenda baba Au leo, umenitenga mimi Tulio kula nao, meza mmoja Au baba mi, wananicheka Walio sema, nitaweza Wanasema, yangu kuishi Naisi sina starehe, naisi ni mope
Yeah! Gospel Fathers! anga ziko ni kabamba. Hivi sasa tutaanza wapa wapa vitu sawa. Hapa na baya acha ni shaka, acha ni baka, acha ni ufala. Yesu mapa, Yesu mapa, Yesu mwanza kaifapa. Yeye jana, ye kijana, ye ni mwana vitu za hivana. Kwa wasapa, sita walapa, sita wacha. Yesu na ye, anawawasa, anawasaka. Bila shaka, Yesu awasaka.
DJ, fresh like guitar, guitar.
nimepokea, kwako nimetulia mimi. Nisije tumbukia kwa mambo ya dunia, kwako nijifiche milele. Fitina zanizingira, anasa kila kona yeye. Kwa mikono yako niweke mtakatifu, tokea leo hadi milele. Mimi kwa makosa yote, anipenda, anijali, anipenda. Mimi kwa makosa yote, anipenda, anijali, anipenda.
Budi nime iwe wetu na 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 na. Oh, 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 oh. Ona usema ni urongo watachoka, ukweli utasimama. Urongo wote uko ndani utatoka, ukweli utatawala. Sina budi nime iwe wetu na 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 na. Oh, 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 oh. Iwe tena mara mbili tatu mkumbuke vyema aliyekutendea. Usimkazie sifa zake, paza sauti sema sante. Ni yeye yule juzi jana leo hata kesho. Mbingu na nchi mimi na wewe, jua na mwezi zote zake. Afananishwi alinganishwi na yeyote. Sina budi niseme iwe wetu na 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 na. Oh, 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 oh.
Wazo minapona, kumbe kuna jambo misijatenda.
Tabu na maisha,
utakalo na liwe, liwe liwe, liwe liwe, liwe liwe, omba utakalo na liwe, liwe liwe, liwe liwe, liwe liwe, omba utakalo na liwe, utaka usamehewe, inuliwe, ukitaka ubariki.
DJ Guitar.
Yeah.
Once again, back is the incredible
DJ Guitar.
Turn it up, turn it up, turn it up.
Up to the time.
House down DJ, DJ Guitar.
People dead. 6 million ways to die. Choose one.
Wanafunzi wako kwamba hautawaacha kama yatima bali utawatumia msaidizi awafunze awape nguvu awafariji yoyo oh. Nami naja mbele zako oh. Baba niko mbele zako chukua Biblia nafungua bila mpango ukurasa wowote inasoma mistari michache tu naanza sinzia nafunga Biblia naanza kuomba kinachofuata naamka asubuhi kusema amina Baba nisaidie tuma nguvu zako tuma uwezo wako tuma roho wako ndani yangu Baba
DJ Guitar, tao, 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 tao.
sikiliza mwana nikwambie mukamilifu hayuko ila muumba tena yeye anafahamu vyema alivyokuumba siogope rudi mwana atakupokea laiti ungalijua jinsi anavyokupenda laiti ungalijua yalivyo mema aliyokuandalia
Wasi, toda esta toma vacía, se fue a la ñocha, muda, yo cocino, soca, cano.
ndefu yawe hata mshike nare sikamba na nawe mungu ni jamegare
Songa kando, songa kando, Pinky brother, nipe na fasi.
Songa kando, songa kando, Pinky brother, nipe na fasi.
Songa kando, songa kando, Pinky dada, nipe na fasi.
Songa kando, songa kando, Pinky brother, nipe na fasi.
Yeah, yeah.
Wini, 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 wini,
of obstacles along the way. I pray to the Father, take them away and bring on a big smile upon my face, 'cause I've got a feeling I'll make it someday. Eyes on the prize, last magnifique, and with God by my side, last magnifique. Yeah. Whoa, whoa. Fike, fike, yeah. Whoa, whoa. Last man is in there. I'm a soldier.
Mubukusu, mubukusu, ah. Sijui kama yellow ama brown skin. Na banane nileze kwa lini meshindwa.
Unataka mke mwema,
inani atanipa.
Hey, unataka mke mwema, huu ni Mungu atakupa we.
Mapenzi kitamu tamu 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 tena sana.
Tamu tena sana.
Unafahamu mapenzi kitamu.
Usijitie kitanzi. Oh, kisahau mwenyezi. Utajipiga mateke. Utajipiga mateke. Unataka mke mwema,
nani atanipa?
Hey, unataka mke mwema, huu ni Mungu atakupa we. Wakani amia lingala poa nionge katikati ya wimbo eti
naongea sina kitu kusema.
Mimi nasema lingala ya Yesu haikuangi complicated.
Sasa na ngoja matokeo kutoka kwako Jalali.
kuona hakupambazuki. Oh, nimejaribu sana kukupendeza maishani mwangu. Nimefanya kazi yako, hiyo umeona Yesu. Nimetoa fungu la kumi, hiyo umeona Baba. Nangojea, nangojea matokeo yangu. Ulisema nikitoa nitabarikiwa.
Nyamaza.